te atua tuia, te rangi ki te whenua, te papae horone, te nara kauta. Te nara kauta o tātou nei mate, o te tau, o te marama, o te uhi, o tahirae. Te nara kauta.
E honore he kororia, e maunga rongo ki runga ki te matoa te whenua, whakaaro pai ki ngā tangata katoa. Arohaina ngā teina me ngā tuakana, whakahonore te ato tātou kīngi atu heitia, te whirinaki a whatumona. E te ariki nui e te ata, ko koe te arawhata ki te hunga wairua, e noho mai nā i te wahingaro. E tiaki nei te aka i piki ai a tāwhaki ki te rangi tua ngā huru. Tukua mai te ngākau mahaki e kūpapa atu nei. Tēnei o mātou pononga tāne, pononga wahine, ngā morehu o tēnei ao. Mate mate tino i atu ki a koe. Ko mātou tēnei e muru nei, ki mua ki tō aroaro. Manaaki te amai i roto i ngā mahi, whakaorengi a mātou. I roto o mātou māuiwitanga. Anō e pā, ko koe te timatanga, ko koe te whakamutunga, ko koe te mana mutunga kore. Rire, rire, paimārire. Tō ti ākinga whakaora maramatanga mai e te atua, mō tō mātou kēngi atu heitia, mō te whirinaki a whatumuana, te kāhui ariki mō ngā tinana e mā wiwi ana, tai nō ki a mātou kato i te rangi nei.
Ngāti Tauoko.
104.6 FM.
Tūmeke.
We're listening to the Tauranga Moana, Tauranga, people from there, they say that Tamoho was there in their area. They've got a meeting house in Tamoho and Wai. And he had travelled from Whakatāne. That's all they do. That's what they believe. That this Tamoho had travelled from Whakatāne. Came to them and can't obey that year that he's run away to another area. Came to here. And he even went down there to fight somewhere. No, there was us. I can't remember where he went from during the wars. He went down that way anyway. To fight somewhere. I don't know. He was at Mungo, then he come back, him and his mate had gone fighting somewhere called whatever it was on the hall. He was down the chief. They went down the line. I was trying to think of the place that he'd gone to. They had gone to. Not quite to the Taranaki Wars. I don't think they went that far. Into the Kapia area, maybe, or the Maripopo. Raglan area.
Maripopo?
Yeah, that's it. That's it. That's it. That's where he'd gone. Aye. But who he'd gone with now, I can't remember that. Whatever. Can't remember that one.
Interesting.
Te reo.
Te reo.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tauoko.
104.6 FM.
Tūmeke.
He whakatau ki tai ao. E kōrero ana mo te maha o ngā tāngata e whakatatāna I te whare. Likened to a bed of muscles, gathered in one place tightly. An example is referred to that of a large group tightly gathered in a whare. Ko te whakatau ki, me tumu kuku.
Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tauoko.
104.6 FM.
Tūmeke.
reo,
te reo,
te reo irirangi.
O Ngāti Tauoko.
104.6 FM.
Tūmeke.
Te pue a tērā I tito I ngā tau o nehe ko te tikanga ko ngā kupu ko e no te rata kengi te rata I tau awa ka tahi ka heke mai ki a te atairangi kāhu e noho e ata nā ko tata nei ka tai ka huri ki huri hea ki e noho tūheitia he waiata pai kei roto I tērā momo waiata ko era kōrero hitoria ahu mai I te hauāuru te pikinga ki te tihi o Moirangi heke mai ka tai ka huri ki ngā rohe katoa oia tā tāhua hei whakaako ki ngā tamariki kia moe ai rātou ko te whea ngā rohe o ngā iwi ngā hapu rānei I roto I orunga I te wako o Tainui he wai ata pai ki okuna whakaaro minister I tākohangia e tetehi kaumātua te haukāinga nei ko Saniawa tōna ingoa mō te ropu kapa ko Taniwharau I te tau ko tahi mano I warau whititi kaumārua, whititi kaumārima pia ka tahi ka uru mai tetehi atu whiti nā toia te waka te waiata rongonui nei ka tahi ko te tāpiri o te whakamutunga te waiata nā Pare Thompson no te ropu o Taniwharau e tito ko te mihi a Waikato ki te iwi whānui he waiata pai harikua ki ngā tamariki kua āhua huri tēnei waiata I me ki ko te waiata tūturu o Waikato I nāne Kaitito, te nuinga o te wā ka tuia o no Waikato, engari kei te rongo whānuitia, te rā momo haka no reira, hako kare o e mohiana me ki nā te ao Māori pia. He haka poto, he haka pai, ko ngā kupu o roto e hāngai ana ki ngā kaupapa, ahako hei a te kaupapa. Waiata aroha koa koa nei te aua nei ko taku kuia ko tatamuru tetehi I ki mai I awhina ki te whakarite ngā kupu engari nā harata tupaya nāne i tito te nui o te wā ka rongohia te rā waiata ki ngā pāti o oku mātu o oku tūpuna engari e waiata pai anō hei whakakua kua e pāne ki te rā huatango te aroha tūturu nei o ngā rā o mua kaua ko te aroha tūturu nei o ngā rā o nai nei te unga rangatahi te rā pekei te ako tonu rātou e rā momo tika ngā oroto i ngā waiata e hara i te mea e hake i te mea kino nei ngā waiata o nai nei ka ahua paruparu haere kāre rātou moio ana ko te rā fiti e pāna ki te rā momo ahuatanga o te aroha nā reira koe nā te tei waiata pairo atu ki te unga rangatahi.
Whangarei engari te mihi hoki kia tainui waka ki te kāhui āri ki nā rātou tātou i Tiaki, Manaaki i enei kaupapa menga hoki ngā mahara ki ngā kingi kia tātarangi kāhu ki mera momo nā reira anō hoki ko ngā, ko ngā honanga o tainui ki te whare tapu ngā puhi koenu.
Do not attack. wo te tohu tēnā o te rangatiratanga i roto i a Waikato, te ki ingitanga, mēnā ahuatanga katoa. I titoa, ea, i te tau ruamano tekau, nā tūhei tia te karanga, nā ngā iwi o Tainui, te karanga kia eke mai ngā iwi o te motu. Ki te whakanui I tō tātou ki ingi, o tira he mea mai mahara tonu ki ngā ki ingi o mua, o tira me tō tātou kuini a te atairangi kāhu, tātou ake ki a iei nai nei. Me ngā huatanga katoa ka whakanui hoki I a tērā wahine whaimana, rangatira rawa ko te pue aho ki tēnā. Te pau tuara me ki o te kīngitanga I ona rā. Te rapia I tika na me kōro pēnei, nā mātou te maringa nui mo tēnei wahine kaharawa. Ki te whawhae mo tōna iwi. Hara mo tōna ake iwi, engari mo te iwi Māori katoa. Koera ka whakanui a I ēnei. Rangatira katoa.
You know, when I was a little child, everyone was a fire. Everybody that I met, I had this picture on the wall for years until I grew by the age of 10. I then was made to understand that was my biological mother. That was my biological mother in this photograph. She was buried in a cemetery just up the hill from where we lived in Matali. But when I was little, and you think, another photograph right by that one was, everyone was a te whaia. When it came to the kohangareo, these kohangareo children, they knew the difference between the biological mother and the whāngai mother. They taught he kōkā tēnei no, he matua kēkē tēnā, and every man was he matua. He matua tēnei e hui. He tangi tia ke ai, he matua hoki tēnei no. Everyone was a matua. The kohangareo children, when they were taught, this is your uncle, he matua keke tēnei no. When it came to the father, tēnei tō kōkā. Your real biological father, he kōkā tēnei no. That came from kohangareo.
Oh, right.
The mother is a fire kōkā.
Fire
kōkā.
Yeah.
In my time, every woman was a fire. You didn't know.
Te reo.
Te reo.
Te reo irirangi.
O Ngāti Tawa Oho.
104.6 FM.
Tūmeke.
Ka kutua te a, papa te a, yeah.
Te reo irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Nau te raurau, nā kū te raurau, ka ora ai te iwi. Ko tōna tikanga, me kīra, me he mea ka haria mai koe, ou mā tauranga, kia tō haina, tātou kia tātou. Ka ora ai te iwi. From your basket and my basket comes the well-being of our people.
Te reo,
te reo,
te reo irirangi.
O nā te tamo.
104.6 FM.
Tūmeke.
Karango nāna te wairua. Ko ia kakahi nā wana.
Ki te o ne tapu o motu na mata.